Lalelo lalele na luhlelo ngiyalithula Nkosi inkanyezi yokusa kumusakazo lona esinikwe uNkulunkulu iRadio Veritas. Ake ulalele izifundo, ngiyakubingelela, sondela ukuthi nawe ube khona kuNkulunkulu. Umkhosi ka Blaze ocwebileyo. Ake silalele izifundo isonto lesine ngenkathi yonyaka. Isifundo sithathwe encwadini yesibili ka Samuel. Kuleyo mihla inkosi uDavid yathi kuJoab nasezinduneni zempi ezazinaye, hambani niye kuzo zonke izizwe zakwaIsrayeli kusukela eDan enyakatho kuya eBesheba eningizimu, nibale abantu ukuze negazi ngazi isibalo sabo. Bahamba ke. Kwase bebuyile uJoab watshela inkosi inani labantu abalithola bebabala. Kwabakhona kwayisela amabutho ayizinkulungwane ezingamakhulu asishagalombili aphatha umkhonto. Amadoda akwa-Israyeli ayizinkulungwane ezingamakhulu ayisihlanu. Kodwa inhliziyo kaDavid yamhlupha emva kokuba ukubala abantu. UDavid wathi enkosini uSomandla, ngone kakhulu kwenzile, kodwa manje Nkosi ngiyakuncenga, sula ububi besikhonzi sakho, ngoba ngenze lokhu ngobulima obukhulu. Kwathi lapho uDavid evuka ekuseni, izwi leNkosi lafika kuGadi umprofete kaDavid lithi, hamba uye uDavid umtshele ukuthi isho njalo inkosi ithi, bheka ngibeka izishako ezintathu phambi kwakho, khetha sibe sinye sazo ukuze ngikuhlawulise ngaso. Kanjalo ke uGad afika kuDavid wamtshela wathi, ifike iyini iminyaka emithathu yendlala kuwe ezweni lakho, kumbe ukhetha ukuthi uzobaleka phambi kwezitha zakho izinyanga ezintathu lapho ngizikusukela na, noma kumbe isifo esithathalenayo izinsuku ezintathu na? Cabanga ke unqume ukuthi umpendulo yini engizoyibuyela nayo kulo ongithumile. David wathi kuGadi, wo, ngiqakekile ngisosizini olukhulu, kepha kungcono ukuba siwele ezandleni zenkosi ngoba sikhulu isihawu sayo, kodwa mangingaweli ezandleni zabantu. UDavid wakhetha isifo esithathalenayo. Ngakho-ke inkosi uSomandla yathumela isifo esithathalenayo ezweni lakwa-Israyeli kusukela ekuseni kwalelo langa kwaze kwaba isikhathi esikhonjiwe. Kusukela eDan enyakatho kuya eBesheba eningizimu, kwafa abantu abayizinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa. Kwathi lapho ingelosi iseyelula isandla sayo eJerusalema ukuze ilichithe, inkosi uSomandla yazisola ngalelishwa elibi, yase ithi engelosini eyayibhubhisa abantu, sekwanele, buyisa isandla sakho. Ingilosi yenkosi yase ingase sibuyeni seka-Aruma umJebusi. Kwathi lapho uDavid ebona ingilosi yayibulala abantu, wacela enkosini wathi, bheka yimina umalusi ngonile, kepha laba yizimvu, benzeni na? Sandla sakho ngiyakuncenga, asimelane nami kanye nendlu kababa. Nalo-ke izwi lenkosi. Inkosi, thethelela isono sami. Unenhlanhla umuntu othethelelwa ububi bakhe, oyekelwe izono zakhe. Unenhlanhla umuntu inkosi engamsoli ngecala lakhe, okungekho inkohliso emlonyeni wakhe. Nkosi, thethelela isono sami. Ngiyavuma isono sami kuwe, ngingagqibi icala lami. Kati sengivuma ububi bami enkosini, wenaye watethelela isono sami esibi. Nkosi, thethelela isono sami. Kanjalo ke umuntu olungileyo bakacele kuwe, la ehlushwa usizi. Nakuba isikhukhula samanzi, sikhukhumala, kasiyukufinyelela kuye. Nkosi, thethelela isono sami. Wena winqaba yami, uyangiphephisa ekuhluphekeni, uyangigembeza ngentokozo yosindiso. Nkosi, thethelela isono sami. Izimvu zami ziyalizwa izwi lami, kusho iNkosi, ngiyazazi ziyangilandela. Inkosi ayibe nani, ibe nomoya wakho futhi. Kufuye encwadini yevangeli njengoba ilotshwe nguMarcus umvangeli. Kuleyo nkathi uJesu waya emzini wakubo, abafundi bakhe bamlandela. Kwathi ngeSabato wasuka afundisa endlini yokusonta. Baningi abamuzwa bamangala ngemfundiso yakhe, bathi, ukuthathephi konke lokhu na? Ukuhlanipha kuni lokhu akuphiwe na? Nezimangaliso lezi ezenziwa ngezandla zakhe na? Akasiye yini umbazi indodana kaMariya, umfowabo uJakobe noJoseph noJuda uSimoni? Akusibo yini udadewabo abalapha phakathi kwethu na? Base bekhubeka ngaye. UJesu wathethe kubo, akukho la umprofeti engakwazi ongenakwaziswa khona ngaphandle kwelakubo, nasemzini wakubo, nabakwabuko. Wayengakwazi ukwenza isimangaliso lapho. Waphilisa kuphela abayingcosana abagulayo, ubabeka izandla, wamangala ngokungakholwa kwabo. Wayesehambela imizi seceleni kwalapho wafundisa khona. Nalo-ke ivangeli lenkosi. Kuhle ukuba umpriste noma umholi, hayi kwelakini kodwa kwenye indawo. Abantu abakini abasheshi bakwamukele. Sonke isikhathi bazofuna ukukwazi ukuthi ubani lo lokhuluma kanje. Kuthi ngoba siyabazi, siyawazi umndeni wakhe. Wahluba, wakhula nabakubo. Siyabazi manje ukukhulumelani kanje nokuthi ngoba ikhaya aphuma kulo. Siyalazi, libolile, akukho thando, bahlala bexabana njalo. Pho yini lokhu na esekuzwayo ngayi? Lokhu ngempela kubi ngoba abantu babheka ingaphandle lomuntu, kodwa uNkulunkulu ubheka ingaphakathi. Lokuba anike umuntu isikhathi sokuguquka ukuba enze okuhle. UJesu azange athole ukwamukeleka, kodwa wathola ukugqekwa abakubo, abantu abadukuza ebumnyameni, bathanda ukulahlwa yilaba bantu abadlala ngokholo lwabo. Baningi amakholo adukile, abaphumile endleleni kaNkulunkulu, abahamba endleleni yobumnyama. Bangaba abantu badukisa nabanye abantu ukuthi babalandele. Asifunde ukukholwa nakubantu bakithi abahlethela ukukhanya nolwazi. Singabagqeki ikakhulu abapriesti bethu, kodwa kube sibe ukukhanya esikwamukelayo kubo. Umuntu yokuquka enze okuhle, akalokhu abambelele okwenzeni okubi. Isikhathi senhlawulo siyasondela, isikhathi sokuba sibe nomusa kubanye abantu. Sinike abanye abantu ithuba lokuba basikhulise, sibambelele kokuhle esikwenzayo. Asiyeke ukubhekelana phansi, kodwa sifunde ukukhuthazana, siphakamisane kokuhle esikwenzayo. Ake silungise ingaphakathi lethu ukuba umoya kaNkulunkulu wakhe ngaphakathi kithi. USt Blaise uyakhumbuleka uma lapho esindisa wasindisa umfana omncane obekhanywe yithambo lenhlansi. imikhuleko kaSt Blaise inikezwa ngumpriste lapho enikhulekela imiphimbo yenu ukubeka amakhandlela amabili nokunqusa imikhuleko yakhe uSt Blaise singabi nazifo ezihluphayo kakhulu emiphimbo yethu. Nalelo lalele, phola.